Katonda omulamu era yatusinga akwata makumba makalu nagawa obulamu abama masika balinga olusozi Sayuni olutayuyiwa wadde waliwo ebiyuya era oyoko nekute ne wano wentudde olwasoledda nedda manye tali ndeka nze sirina Mukono go kubika kanya Aveta kaka senta
Jenny.